Ay, twile in kabayizondi. Ita nazo kodwa zehla. Iskal sama shing, unokwatho zanezi. Ay, hege siqaleka angu basiyela ngesikoleni. Lento sayinqelebele namakhosi ayibiza esigodlweni. Sicele emakhoneni nenkunzi isemathuleni. Niphuphe inkaba ingakafika ukuphapha kuphelele embhedeni. Sekufika ushunwe inkaba uzozwa kuthiwa zimbi indaba. Isikhumbe sehlula abashuka inkaba endiza nenkontana. Asimphushanga uwele ngathi bejayividide ivale zami zinokudlala ngenduku. Ngadomele usibeke igaba. Isikwebo sentyamba inkaba yisozi bakhululwe bathele intele zemnyama zamasozi baphunyulwe. Awushwele inkaba yizonto 200 bazis bakhulule sebedinga uRamaphosa ukuze nesikele esikhuphuke. Wawuthi kuyoba njani kuthiwe yamadoda ayipheli. Sakhula kanjani mina ezami inkaba yincenge. Awuzwe inkaba irap ushunwe inkaba ileza yidebi 16 shooter kudwala isifuku ngathi ama-chain olili weni. Ngasusa amagudu ngimvusele impi yegoda 200 bazi ushunwe inkaba isuka bangizela ngododa. Bamba baxolela inkaba iphinde yenza ingozi. Monday looking up to me ngoba sengigcwele ma-billboard. Avaka kujama indlalifa siyabonga nge-BET. Umzansi usuku elinye zinga sinama-stars like ZCC. Sikhuphula ivolume we-killing soy like stock e-T. Sekunokudlala e-ATM noma amabhenki e-MT. Idla nazo zeyilapa hilwa nazo zeyilapa. Bafuna ithatha umhlala phansi kodwa akekho ngayikhathaza. What a beer kushaya, what rap yakwaya. You not a pro, you just a kid. Awuna reason, awukhule chance. Suka kude nalo shuni kusasha isigubhu inkalakatha. Sithi Clever ungagive up kusho inamba inamba namba. Kodwa ungekho lapho kuze usibone MC Tata. Masikutshela ukuthi iwork waphika usengahola imfama. Top 10 MC angifuni nokuyingena kodwa ngiyaphakamisa quest. Unumber 1 uyakufanele kodwa ngizovele ngithula. Abanye ibhande liyabaxega ofather Christmas bayashoda nayi present ngarap. Kubuhlungu ukubona lokhu ngoma nerap ayisafani. Lafe lihle kakhulu kugcwele omigos no ayifani. Engizolahlela ithawela manje uspeed akasaliphathi. Baba probonisa indlela balahlekelwe isignal. Ngabi nenkabi kasa ke nibambele 100 bars. Ngiyazi kade nulindile amashinga esalinda inkaba. Bangizela ngebeef ngiphethe inkomo ingabaxaka. Indoda isengadliwe ekuseni ihlehla mfana uthole i-breakfast. Wasuke wayidala kuqala bamkhuza waqala ukuphapha. Iyababa le beef wayithesta umfana wendlula kuphapha. Yesiphuma kwafela ubala lo shuno sogcwele ilanga. Iskill sabo siyadropa ngathi iphenti sehliswa abafana. Ngokushisa impepha ngithi ukukhuluma nedlozi. Wafa kudala esibiza ngentsha manje ngiqedela nobhobo. Ungizela ngododa amashinga yawugubha umgodi. Izinto seqala ukuba rapha mambisha sangisosoni. Ake wume DJ usufuna ngqongqoza umshini. Uza nomqondo imarikanga imigodika lithola impini. Iinkabi zami ziyabiva ukuchitha ekuseni njengesitiki. Waduma ngengoma eyodwa ngathi imoto yama-ice cream. Mamela DJ mina ngisengashintsha isimo. Usengaphambana nempama uza nobuso kucima umlilo. Wasingoshuna enkaba ithula ngisengasisa umsindo. Ngathi siya yamakwantyama ngiyazomtshela ngetliya. Kube beninodwa benizolwina leli awadi. Manje khaluthi abathanda ibheka banikhathe nenkaba. Nasingoshunwe enkabi hayi bonibhekane nenzazi. Ungamthinta umuntu umsaba uqhatha unyawo ube namanzi. Bafana ngiyanitshela mina nenduku ngayitshela. Baqhatha nenkaba uvuma uye siphukuphuku ngempela. Lo shuni ngawufela wadepha umfana ngiyamgqema. Ngiyakulunge won my shoes ngakhula ngivoke ngakulela. Siyabonga King Ozu ukuthi nisivulele indlela. I-hip hop ikwenye level ngaphandle kwengabe kuyabhela. Hip hop iqopha umlando i-feeling up. Shout out to Casper sakhula ngephathaphatha kodwa namhlanje siyadepha. Hayolala maqhawe rest in peace baba bro. Sohlala sinikhumbula WSP ezi-hardcore. Shwele nika flaba bomandoze zekwayo. Sengaphambana nephansi kushunwe inkabo zane-flow. Abangifisele okuhle inkaba ibayibambe ngophondo. Kaziyozala nkomona mehlo nankagakumbomo. Khona kudilika indonga sengithwelele insimbi ijoga. Too sweet ukuba nenkaba ihlehle uzongifakela inyonga. Ngasopha ushunwe inkaba umfana uyodlala nowabo. Ngibiza ingoma cupha mfana inkingi yokuqala ngonyawo. Zulu uyasabeka inkaba irap iqopha umlando. Kodwa ningangizeli ngezinja leyo mpisuka ngethamba. Babathixo somandla usungaqala nje ungivikele. Ngokuba i-brand new ambassador umakhelwane sengijikele. Ngapha nginominatiwe ngenzeka nje ngiyiwinele. Bese ngithi ngiyobulala ngaqhathwa nomuntu ofele. Bafana ningamhluphi masisukile ningamkhuzi. Ningalusa amadada nisesekude ukubamba inkunzi. Bafana ningamdudi kwafika ubuthongo ningamvusa. Ngigulagula nginamkhuhlane ngisesekude ukuphuza umuthi.
Hayi 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 bafana hayi bafana hayi. Bengithake ngiginqike nje yabo ngidelivered 100 bars. Angilwi namuntu ngiyazi inkabi nenkabikazi kade zulindile wayibolonda le. Bengithake ngidelivered 100 bars angixabani namuntu angilwi namuntu. Usunwe inkabi shwale.